mokili oyo Boya to sangala to tombola kiti na bokonzi na nzambe o Maye minyoso ya sena moye Boya to zongisela kololi kabona yo Na mengi basali nyoso ya kisi pe bandokie Boya kome kanguya yankolo yesu masya e Yango ezanga pasi eza na bomo ya seko Boya togu mamela ankolo e
Si la kanga in kolo Nazoye bate na benga yo nani Hallelujah
Jesus, you are my God Jesus, you are my Lord Jesus, you are my King Jesus, you say the one You my Lord
Oh, Jesus I love you so much
Sena moyo ya kokani na yo
Nanya saloko la yo Tataranga yo
Nindo sana kama
mala Tikado ye mela yo Na isiko yo lelo
Ya mwana yeko sope na olo ye mbona ngayi
Na moni mawana yo Na bomo inanga
Na soso ya mwope nsanko
Oyo zanzambe
Yeah.
bonge pala nani yonde bomengo ya ripota nangai yonde yo kopesa biso heritage oyo mokile kokai kopesa biso te nkolo osolisi biso nesika Zombie.